waa Washington laantaafka Soomaaliga idaacadda V O A oo aad ka dhagaysataan mawjadaha gaagaaban iyo hirarka efemyada ee magaalooyinka qaar caalamka oo dhanna waxaad nagala socotaan bogeena V O A somali.com. subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa aroornimo Isniin ah, bisha juunna waa 14 sanadka 2021, saacadda afrikada bari waa 6:00 barkii aroornimo, washingtonna waa 11:00 barkii habeenimo. idaacadda saakii caalamka waxaa idiin soo jeedinaya cabdiqaadir maxamed murso samakaab iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan.
ilaa xiranto jidkaasi caqabad weyn ayuu dadku ku keenay. Itoobiya laga wareegi jiray, dhaqaale kale ayaa kusii bixi jiray, marka guul weyn ayay u tahay in horta diyaaradii tooska la soo qabiyo muqdisho iyo nairobi iyo dalka raydis kale u kala gooshay. Sidoo kalena in safaaradii dib loo furo ayadan dab waxay sahlaysaa wadooyinkiis diblomaasiyadeed ee labada dowladood ay ku xiriirayeen.
saameynta uu yeeshay xiriirka go-ay ee kenya iyo soomaaliya warbixin ayaanu idinkaga haynaa. qodobada kale ee idaacaddeenna aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a maraykanka oo dib u bilaabaya soo qaadista qaxootiga soomaalida ay ka mid tahay, maamulka puntland oo fasaxay isticmaalka lacagaha jajabka ee doolarka, iyo qodobo kale. marka horese warkii caalamka waxaa inoo haya cabdiqaadir maxamed mursal samankaab.
madaxweynaha maraykanka jo biden ayaa ku dhawaaqay in shirkii hogaamiyaasha dalalka hodanka ah ee ku bahoobay G7 uu ahaa kulan aan caadi ahayn oo wada shaqayn iyo waxtar lahaa, kaasoo horumar looga sameeyey dagaalka lagula jiro aafada coronavirus, dib u soo nooleynta dhaqaalaha, iyo in shiinaha loogu yeero magaca dhaqankooda aan wanaagsanayn. isagoo wariyaasha la hadlay axaddii, gebagabadii shir madaxeedka oo ka dhacay dalka britain, ayuu sidoo kale biden ammaanay heshiiska looga hortagayo musuqmaasuqa, la dagaalanka madax furashada, iyo soo afjaridda dhaqaale ka samaynta mashruuca dhuxusha, iyadoo wax heshiisa oo muddaysan aan loo haysan. hogaamiyaasha toddobada dal ee taajirka ayaa waxay siixeen axaddii bayaanka Carbis Bay, kaasoo lagu soo afjarayo aafada coronavirus, u diyaargarowga mustaqbalka, iyo sidoo kale dib u xoojinta dhaqaalaha iyadoo 12 trillion oo taageero ah loo qorsheeyey. gabagabadii kulanka, bayaanka oo loogu magacdaray magaalada Cornwall ayaa loogu aqoonsaday baahida loo qaba in si heer caalami ah loola tacaalo aafada, iyadoo ujeedku uu yahay in lasoo yareeyo waqtiga loo baahan yahay si looga jawaab celiyo aafada, iyo in muddo 100 maalmood ah lagu horumariyo soo saarista tallaalka. israa'iil ayaa dowlad cusub oo isbahaysi ah ku dhawaaqday axaddii, taasoo soo afjartay 12 sano oo xukunkii ra-iisul wasaare Benyamin Netanyahu, kadib markii baarlamaanka dalkaasi ay si dirqi ah ku ansixiyeen xukuumad uu madax ka yahay Naftali Bennett. Bennett ayaa waxa uu ra-iisul wasaare muddo 2 sano u noqonaya dowlad isbahaysi ah sida ku cad heshiis awood qaybsi oo ay gaareen 8 xisbi siyaasadeed, kuwaasoo uu mideeyey hadafka ah in xafiiska laga tuuro Netanyahu. Naftali Bennett oo 49 sano jir ah ayaa waxa uu ahaa saaxiibkii hore ee Benyamin Netanyahu iyo wasiirkiisii difaaca intii u dhexaysay 2019 ilaa 2020, laakiin markii dambe wuxuu noqday hogaamiye xisbi mucaarad oo tartan la galay ninkii ay xulufada ahaayeen. xukuumadda cusub ee Israa'iil ayaa codka kalsoonida ee baarlamaanka dalkaasi ku heshay 1 cod oo keliya. 60 ka mid a 120 mudane ee ku jira golaha wakiilada ayaa ahaa ugu codeeyey, halka 19 kalena ay diideen. Netanyahu oo isku dayey inuu hor istaago isbahaysiga 8 xisbi ee isaga xafiiska ka qaaday ayaa sii ahaan doona hogaamiye mucaarada, isagoo dacwad musuqmaasuqana ay ku socoto. dhegeystayaal warkii dunida ee idaacaddeennii subaxnimona waa naga intaa.
mahadsaned cabdiqaadir maxamed mursal samakaab oo warkii caalamka noo soo jeedinaya. saameyn xooggan ayuu ku yeeshay shacabka labada dal xayiraadii horey dowladda kenya ay u saartay diyaaradihii u kala gooshi jiray soomaaliya iyo kenya, kaasoo dhowaan dib loo qaaday. qaar ka mid a aqoonyahanka soomaalida ayaa u arkay in arrimaha diblomaasiyadda ee labada dal haddii aanan xal laga gaarin ay muuqanayso in mar kale caqabadahaasi ay soo noqon karaan, isla markaana ay saameyn ku yeelan karaan shacabka labada dal, sidoo warbixintan ku eegayo wariyaha v o e da ee muqdisho cabdicasiis barrow.
xiriirka dhinaca diblomaasiyadda ee kenya iyo soomaaliya ma ahayn mid salada ku taagnaa sannadihii dambe. labada dowladood uu ka dhexeeya muran dhinaca soodinta badda ah dhowr jeer ayay iskhilaafeen, iyadoo ugu dambeyna ay kala qaateen safiiradii iyo diblomaasiyiintii uu kala joogay muqdisho iyo nairobi. laakiin waxay xaaladdu noqotay mid saamaysay shacabka, markii dowladda Kenya ay xayiraad ku soo rogtay duulimaadyadii u kala gooshayay labada waddan oo in muddo ah uu hakad ku jiray balse dhowaan dib loo furay. Qaar ka mid ah aqoonyahanka Soomaalida ayaa u arkay in saameyn adag ay ka dhalatay khilaafaadka soo jiitamay loona baahan yahay in madaxda labada waddan ay xal ka gaaraan. hase ahaatee duulimaadyadu ay ahaayeen kuwa ugu saameynta weyneyd, sida uu qabo Axmed Cabdi Haadi oo ah bare wax ka dhiga mid ka mid a jaamacadaha Muqdisho.
saad la socoto xiriirka ka dhexeeya Soomaalida iyo Kenyatiga ama labada dal wuxuu ku lug leeyahay ganacsi. Kadib burburkii Soomaaliya, sidoo kale dadka Soomaaliya daneeya ee hay-adaha samafalka ka shaqeeya iyo qaramada midoobay xafiisadooda Kenya ayay ku yaalaan, siyaasiyiinta Soomaalidu meesha ay ku nastaan oo siyaasadda kasoo karkariyaan waa dalka Kenya. Soomaali ganacsi weyn ka samaysay oo amniga dalka ayuu ka faa'iiday ayaa jirto, oo hadda ganacsigii dalka saameyn weyn ku leh. Saad la socoto, dadkaasoo dhan marka si joogto ah oo maalinla ah ayay u safri jireen. Socdaal ka dhexeeya labada dal oo deris oo kala mahayne inay isku dhex yaalaan ayaad moodeysay. Dadaa waxay ku doodaan Muqdisho iyo Nairobi safarada maalin kasta loo kala gooshay inay lamid yihiin dal gudihii oo kale in loo kala gooshayo.
Inkastoo hadda duulimaadyadu ay caadi ku soo laabteen, diyaaraduhuna ay si maalinlaa ugu kala gooshaan Soomaaliya iyo Kenya, waxay aqoonyahanka Soomaalida u arkaan in xayirnaashihii jira ay yeesheen saameyn muuqata oo ganacsi. haddana waxay falanqeeyayaashu u arkaan in haddii aysan madaxda labada dal gaarin isfahan kal furan, in mar kale ay suuragal tahay in xiriirku uu joogsado sida ay qabto Kaafiya Naaleeya oo ka mid ah aqoonyahanka ku nool magaalada Muqdisho.
xiritaanka diyaaradaha Kenya iyo Soomaaliya dad badan bay saameysay, ganacsatada aad bay u saameysay, wixii kaloo saameysay dad badan baa caafimaad u aada Kenya, iyagana sidoo kaleeto way saameysay. dadka Soomaalida waa meeshii wadanka ugu safarada badan yihiin Kenya, marka way saameysay. Kenyaankana way saameysay, Soomaalidana way saameysay. xag dhaqaale aad bay u saameysay labada dadweynaba. weliba dadka ganacsatada ah way saameysay. marka waxaan dhihi karnaa rajada furitaanka diyaaradaha inay noqon karto in weli aysan jirin hubnaasho ama kalsooni buuxda la dhihi karo way furaan doontaa, waayo caqabadihii taagnaa ilaa hadda dadweynuhu mooga meeshay ku dhammaadeen iyo meeshii lagu xaliyay.
intii duulimaadyadii tooska ahayd ee Muqdisho iyo Nairobi ay xayirnaayeen, waxay dadka u kala socdaala labada dal ku qaadan jirtay inay ka wareegaan dhinaca Itoobiya iyo Uganda oo waqti dheer ku qaadan jiray, waxaana taasi ku bixi jiray qarashaad dheeri ah oo saameyn ku lahaa socotada.
inay xiranto jidkaasi caqabad weyn ayuu dadku keenay. Itoobiya laga wareegi jiray, dhaqaale kale ayaa kusii bixi jiray. marka guul weyn ayay u tahay in horta diyaaradii tooska ah lasoo celiyo Muqdisho iyo Nairobi iyo dal qaybiis kale u kala gooshay. sidoo kale in safaaradii dib loo furo ayadan da waxay sahlaysaa wadooyinkii diblomaasiyadeed ee labada dalood ay ku xiriirayaan.
Soomaaliya iyo Kenya oo ah laba dal oo ku yaala bariga Afrika waxaa ka dhexeeya xuduud dheer, waxaana sidoo kale ka dhex taagan muran dhinaca soodinta badda oo ay dacwadiisu dhagaysatay maxkamadda cadaaladda adduunka. xilli Kenya ay qaadacday inay ka qayb gasho karmaqalka kiiskaasi oo dhowr jeer horay dib loogu dhigay codsi dhankeeda ka yimid, hase ahaatee ay mar kale doonaysay dalab ah in dib loogu dhigo kaasi oo aan suuragelin. waxayna Kenya ka mid tahay dalalka Afrika oo ay ganacsatada Soomaaliyeed maalgashi xoogan ku samaysteen. Cabdicasiis Barrow, V O A, Muqdisho.
iyo markii uu xafiiska la wareegay madaxweyne Joe Biden ayaa waxa uu waday isbedello uu ku sameynayay sharciyadii iyo siyaasadihii adkaa ee madaxweynihii isaga ka horreeyay uu maamulkiisa qaatay. arrimaha qaxootiga ayaana ka mid ah, haddaba maxaa iska bedelay ama ay soo kordhiyeen isbedeladaasi uu maamulka Biden ku sameeyey arrimaha qaxootiga dalkan lasoo dejinayo? Falastiin Axmed Iimaan ayaa arrimahaasi ka wareysatay Axmed Cismaan Kaamil oo ka tirsan xafiiska qaxootiga ee gobolka Ohio. ugu horeenna waxay weydiisay isbedelada uu keenay maamulka Biden ee arrimaha qaxootiga.
falastiin waa mahadsan tahay, wax badan baa iska bedelay. Waxyaala iska bedelay ugu weyn oo ugu horeeya waxaweeye number one, maaragtay kaabkii macnaha limitkii uu ninkii hore saaray ahaa maatan qaxootiga uu limit garay ahaa 15,000 oo kale uu ka qaaday oo wuxuu ka dhigay 62,500 wuxuu ku kambayn garayay markiisii hore inuu ka dhigi doono 125,000 oo maaragtay. Laakiin maadaama uu abruufalkii ku soo aaday sanadkan bartankiisa wuxuu hadda abruuf gareeyay u ogolaaday inay yimaadaan 62,500 qof. Taasi waa kaabkii buu ka qaaday. Muhiimadda kale labaadna waxa weeye bankii saarnaa dadka inta badan lixda wadan intooda badan ka imaan jiray qaxootigu kiina meesha ka qaaday. Marka labada arrimoodba waa isbedeleen. Wixii kale maaragtay brosese loo baahan yahay lama siinayo, waxay ku xidhan tahay state departmentku inuu bilaabaan. Laakiin carqaladihii dhinaca maamulka especially xagga madaxweynaha ka imanayay, labadaas ugu muhiimsanaa labadiina uu ka qaaday.
Marka la fiiriyo hadda dadkan lixdan iyo dhowrka kuna ee uu ogolaaday in la keeno, dad noocee isugu jiraan, qayb haysa kale leeyihiin?
Waxay isugu jiraan horta waa dadka qaxootiga ah oo programkan waxaa bilaabay ninkii loodhan jiray Reagan. Marka almost 40 soo socday. Marka waa barnaamij qaxootiga, wuxuu isugu jiraa. Marka barnaamijka qaxootigu laba qaybood buu qaybsan yahay. Waa labada qaybood oo kalaa qayb la yidhaa B1 iyo B2 oo ah dadka xeryaha ku jira, iyo B3 iyo Visa 92-93 waxa la yidhaa ayaguna ah family reunionka. Labada qaybood buu isugu jiraa. B-da waxa ula jeedaan priority, macnaha sida dadku waa kala mudan yihiin. Marka B2, B1 waa dadka xeryaha ku jira, B3 iyo Visa 92-93 waa dadka family reunionka oo labadu waa laba program oo step macnaha processka qaxootiga soo mara. Qaxootiga waa waqti bay qaadanaysaa oo weli processkeedu ma, laakiin already waxa la oran jiray kuwan kale barnaamijkan family reunionka already way bilaabeen. Inkastoo carqaladan coronavirus ay ciladku ay maanaha dhibku hayso, waa noo yimaad, waa bilaabeen barnaamijka family reunion.
Marka maadaama horey loo hakiye, haddana dib loo bilaabay, dad badanna ay hadda ka cabanayaan in ay hawsha u socoto si tartiib ah, maxaa caqabado ah oo ku horgudban in dadkan la fududeeyo inay yimaadaan oo weli taagan?
Caqabada ugu horeysa waxa weeye waa cudurkan moogtay COVID-19 ka oo inta badan dadkii maaragtay safaaraduhuna aanay broseskii si fiican u bilaabin. Dadka caadiga ahee maaragtay waxaan ka shaqayn jiray oo dee dad ayaguna maaragtay wadamadan resettlementka bixiya ka tegay oo iyaga laftooduna maaragtay xanibayo COVID-19 arrimaha taasa horta maaragtay number one u ah inuu maaragta dadku gaabiyo. Midda kale barnaamij marka la xanibo dib loo furo iyada lafteedu process bay waqti bay qaadataa in haddana dib loo bilaabo oo hawshii maaragtay sida ahaan jirtay lagu celiyo. Marka labada arrimood unba hadda hortaagan oo ah in wixii dib loo dhaqaajiyo oo caqabadihii ninkii kale hor dhigay laga dhaqaajiyo, iyo cudurkan oo isaguna deen maaragtay meeshiisa ku jira, labada caqabadood unba hortaagan oo dhileygan macnaha daahitaanka samaynaya wax carqalad oo kale oo maaragtay meesha yaalla ma jiro. State Departmentku waxaan way xisaabin jireen 40 years bay handalgarayn jireen. Maamulka horunba ku cadaadiyey maaragtay barnaamijka adkeeyaan oo ay dadku ku adkeeyaan, laakiin wixii o dhan meesha waa laga qaaday oo ay ku jirto waxa odhan jiray strong friending, waxuu yidhaahdo maaragtay in dadka aad loo baadho oo kalaa oo lagu cadaadiyey State Departmentka iyo dadka wax maaragtay wixii o dhan meesha waa ka baxeen. Labada carqaladood hadda hortaagan waxa weeye COVID-19 iyo brosaski dee waqti u baahan in halkiisi lagu celiyo sidii maaragtay caadi ahaan jiray lagu celiyo ay maqtada. Labadaasaa walaal ugu muhiimsan inay
marka ma jiraan dad la keeno qaxooti ah bilooyinkan dambe.
Waa aad bay u yar yihiin, kiisas aad u yar baa yimaadeen, laakiin way dhaqaajiyeen, way noo yimaadaan hadda oo maaragtay bishii May iyo June laga soo bilaabay ilaa January waanu helay family reunion kaasoo matalan gabadha ay hooyadeedu timaado, hooyo caruurti u timaado, tartiib uu bilaabmay hakaa family reunionka.
Kaasi waxa uu ahaa Axmed Kaamil Cusmaan oo ka tirsan xafiiska qaxootiga ee gobolka Ohio, isagoo jooga magaalada Columbus iyo qadka telefoonka ugu waramayay Falastiin Axmed Iimaan.
subax wanaagsan dhegeystayaal, meel walbo aad naga dhegeysanaysaan. kadib markii maamulka Puntland ay fasaxeen isticmaalka lacagta jajabka ee doolarka ee moobilada lagu dirto oo hore ay u xanibeen wixii ka yar $1 si loo socodsiiyo isticmaalka shilinka Soomaaliga, ayaa qaybaha bulshada magaalada Boosaaso arintani ay soo dhaweeyeen iyagoo ka waramaya saameynta ka dhalatay markii hore arintaasi, gaar ahaana dhanka nolosha. Wariyahana Yuusuf Maxamed Yuusuf ayaa warbixintan Boosaaso nooga soo diray.
kadib markii lacagta shilinka Soomaaliga ay ka socon weyday inta badan deegaanada Puntland, ayaa waxay saameyn xoogan ku yeelatay shacabka qaybahooda haba ugu darnaatee dadka danta yar, taasoo sidoo kale sii adkaysay markii maamulka Puntland ay ku amreen shirkadaha isticmaala lacagta danabaysan inaysan diri karin wax ka yar $1 si ay suurtagal u noqoto bal in la socodsiiyo lacagta shilinka Soomaaliga. Hase ahaatee, qaybaha bulshada ayaa si isku mid ah kugu sheegaya in xaaladaasi oo dhan ay sii adkaysay dhanka nolosha, sida in adeegyadii suuqa ay adkaadeen iibkooda, sidoo kalena ay kordheen dadku inay noqdaan kuwa wax ku kala iibsada doolarka, gaar ahaan midka moobilada lagu qaato. dadka sida gaarka ay arrintaasi saameynta xooggan ee dhanka nolosha ay ugu yeelatay ayaa ah dadka ku iibsan jiray $1 wax ka yar badeecadaha. haddaba waa kuwana qaar ka mid a dadweynaha ku dhaqan magaalada Boosaaso oo sheegaya in arrintan ay u suurtagelinayso in wax walba ay sidii hore ku soo noqdaan, iyo weliba saameynta ka dhalatay markii hore ay u xanibneyd lacagtani.
waxaa la yidhaahaa kaydsana Rashiid Cusmaan dhagax, aad iyo aad baa usoo dhoweynayna, aad baa ugu baahnay, dhib badan baa naga haysatay. dadkii masaakiinta waxba lama siin karin, dukaamankii waxba kama gadan karin, biyihii bacaha lama gadan karin, xanjaa gadanaysay wax walbo anaga haddaan nahay, weliba dadkan oo iska dadkaasoo qolooyinkan soo barakacay wax walba macnaha ilmaha yarka ah markuu ku yiraaha aabo wax isii waxa way boynton baa u diraysay, markaa u dirsidna 4,000 shilin buu wax ku soo gadgadanayay, bajiyu iska cunayaa, sambuus buu iska cunayaa. marka aad baa u soo dhoweynaynaa, waa ka baxday markii la yiraahay aabo wax isii, markuu ku yiraa cunugii racabu ma haysa aabdi aad abaashiyaalka aad bay dhaatu weyn bay ku haysa magara lacagab tuuga waxaaba jirta, xataa dad badatay oo dadka macase kala cararay lacagtaaba jira, xataa ii soo dira kuu sii dira dadka dhikilooyinkii baabuurta raaco kaleet waa ii dirtay, ima dirin, caqabado waaweyn ba halkaa ka jiray. marka waxaan u dirayaa alxamdulilah rabbilcaalamiin, waxaan u dirayaa waa soo dhoweynaa shirkad hadday marba noo sii daysa sintiyadeen. marka alxamdulilah rabbilcaalamiin, haddaa dib noo lagu sii daayay sintiyadii waa soo dhoweynaynaa balshaal. marka lacagtaas haddii lasoo celin kari balshaallah lasoo ceshaadhiilaa lacagtaasi, lacagta aad ba lacagta Soomaaliga aad baa loogu baahan yahay.
Puntland waxay dib u fasaxday lacagtii doolarka ahaa ee taleefanada la isugu diri jiray. caqabada ayaa ka jiray markii hore sidaa sheegtay, $1 wax ka yar lama diri jirin, dukaamada dhibaato ayaa ka jira xaafadaha waliba iyo suuqyada. marka talaabadan sidoo aragtaa?
waa talaabo fiican wey, aad baa usoo dhoweynaynaa, aad baa usoo dhoweynaynaa, waa u baahnayn sintiyada in noola sii daayo, dhibaato weyn baa ku qabnay alxamdulilah rabbilcaalamin, haddaa hore noola sii daayay aad baa usoo dhoweynaynaa, waa iibsan karnaa haa, laakiin lacagta Soomaaliga ha la soo celiyaan leenahay inshaallah.
maxamuud maxamed guuleed oo ka tirsan helada ka shaqeeya Boosaaso, gaar ahaan laanta Waytoroboro, aad iyo aadna waxuu mahadcelinaynaa guddigii dhammaan madaxda Puntland oo sii daayay Boyntoogii, dhib baanu ku qabnay fara badan Boyntooga oo hadba la celinay la sii celinayay. marka lacag badan baa kaa naga qaldantay, lacag badan baa naga dhacday maanta 9 saac baan ogaanay inay shaqeynayso. marka aad iyo aad baan ugu dhibanayn, had iyo aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa guddiga iyo madaxda Puntland tamaanteed. marka hawshaasi waa hawl aad iyo aad aan rafaad ugu qabnay, wax badan baa naga qaldamay, shacab badan baa iska hornimi, maadaama dee nin qof aa lacag u diraysay uu lacagta meelka ka dhacdo ama lacagta kuu dirayay inta ugu jidhaba $1.2 ahaa $1.2 haduu kaa dhaco waa hawsheeda leeda. marka aad iyo aad
baasaameynta nolosha ka waran dadka,
wallaahi waa saameysay.
dowladda Qatar ayaa wada dadaallo ay ku doonayso inay ku dhexdhexaadiso dalalka Masar, Ethiopia iyo Suudaan oo isku haysta biyo-xireenka Ethiopia ka dhisayso wabiga Nile. warbixintan waxaa Qaahira ka soo diray wariyaha V O A da Xuseen Cusmaan Saxnuuni.
wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda Masar, Saamix Shugri, ayaa maanta ku wajahan caasimadda Qatar ee Dooxa, kaasoo dhabaha u xaaraya xiriirka soo wanaagsanaanaya ee dalalka Masar iyo Qatar. Saamix Shugri oo dhambaal ka siida madaxweyne Cabdul Fatax Siisi ayaa lagu wadaa in uu gaarsiiyo amiirka dowladda Qatar Sheikh Tamim bin Xamed Al Thani, waa sida ay baahiyeen warbaahinta masaarida. Fariinta uu siibay wasiirka arrimaha dibadda ee xukuumadda Qaahira ayaa ka mid ah in lagu talaabsado tallaabooyin dheeri ah muddada soo socota si loo horumariyo dhinacyada mudnaanta leh iskaashiga labageysoodka ah ee lagu gaarayo danaha labada dal iyo shucuubta walaalaha ee Masar iyo Qatar. Danjir Axmed Xaafida, afhayeenka rasmiga ee wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Masar, ayaa sheegay inta uu socdaalka ku jiro wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Masar in uu ka qaybgalayo shirka wadatashiga ee wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka Carabta, kaasoo lagu qabanayo magaalada Dooxa. Dowladda Qatar ayaa hadda ah hoggaanka kalfadhiga golaha ay ku mideysan yihiin ururka Jaamacadda Carabta. Wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Masar, Saamix Shugri, inta uu joogo magaalada Dooxa ayaa lagu wadaa inuu kulan la qaato ra'iisul wasaare ku xigeenka ahna wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda Qatar, Sheikh Maxamed bin Cabdiraxmaan Al Thani. Dhinaca kale, wasiirada arrimaha dibadda ee dowladaha Jaamacadda Carabta ayaa yeelanaya maalinta Salaasada kalfadhi aan caadi ahayn oo looga hadlayo xiisadda biyo-xireenka Ethiopia kadib markii ay dalbadeen dowladaha Masar iyo Suudaan. Xukuumadaha Qaahira iyo Khartuum oo si weyn uga walaacsan biyo-xireenka Ethiopia ayaa baadigood uga jira sidii ay u heli lahaayeen taageerada dowladaha Carabta si culays loo saaro dowladda Ethiopia oo ka cagajiideysa in ay aqbasho dalabaadka dowladaha Masar iyo Suudaan. Xeeleryaasha dalalka Carabta ayaa sheegaya suuragalnimada in dowladaha Carabta ay soo saaraan go'aan ay ku garab istaagayaan dowladaha Masar iyo Suudaan si ay u difaacdaan xuquuqda biyaha ee wabiga Nayla. Dowladaha Soomaaliya iyo Jabuuti oo ka tirsan ururka Jaamacadda Carabta jaarna la ah dalka Ethiopia, isla markaasina xiriir fiican uu kala dhexeeyo dowladda ama xukuumadda Addis Ababa, ayaan la ogeyn in ay aqbali doonaan go'aanada ka soo baxaya dowladaha Carabta oo shir aan caadi ahayn ka yeelanaya xiisadda wabiga Niila. Arrimahan ayaa imaanaya xilli dowladda Ethiopia ay sheegtay in ay bilaabayso buuxinta biyo-xireenkeeda bisha soo socota marxaladda labaad. Xilli xukuumadaha Qaahira iyo Khartuum ay sheegeen in tallaabadaasi halis ay ku tahay xuquuqda biyaha oo ay ku leeyihiin qulqulka wabiga Nayla. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
Qaxootiga Soomaalida ee ka diwaan gashana hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga ee UNHCR ee dalka Indonesia ee sugaya in loo qaado dalka Mareykanka ayaa rajo xumo ka muujiyay hakadka ku yimid dib u dejintooda. Warbixintan waxaa noo soo diray wariyaha qaaradda Australia Ibrahim Cumar Baafo.
Qaxootigan tirada badan ee ku jira xiriyaha qaxootiga ee hay'adda UNHCR ay ku leedahay magaalada Jakarta ee dalka Indonesia oo ay Soomaali ku jirto waxay cabasho ka muujiyeen hor u socod la'aanta hay'adaha socdaalka ee dalka Mareykanka tan iyo markii la qaaday xanibaadii saarnayd in Mareykanka uu dalkiisa keeno qaxootiyadii wadamada Islaamka ee uu horey u mamnuucay madaxweynihii hore Donald Trump qarkood oo Soomaaliduna ay ku jirtay. Ilaa iyo hadda ma jirto qaxooti ama duulimaad sugayaal la qaaday inta la og yahay, iyadoo rajo weyn ay ka qabeen xukuumadda Joe Biden in ay dardar geliso howlihii dib u dejinta qaxootiyada. Haddaba maxaa ku hor dadban qaaditaanka dadkan? Waxaa la xiriiray Maxamed Cali Daaha oo ka mid ah dhalinyarada degan magaalada Jakarta kana warqaba qaxootiga Soomaalida iyo kuwa kale. Ugu horeyna waxaan weydiiyey bal waxa hakadka geliyey qaadista qaxootiga.
Ibraahim, waxaa hakiyey dhowr siyaabood baa la oran karaa. Marka maalmihii xafiiska madaxweyne Trump xafiiska joogay wuxuu meesha ka saaray in la saacidaba oo warqadahan affidavit support dadka inka kooda yar yahay inay saacidaan ee ku nool gudaha Mareykanka. Marka caqabadaha ugu badan ee haysataa waa dhinacaas sharciyadii hoose immigrationka muddooyinka xafiiska joogay madaxweynihii hore Trump uu soo saarayaan weli laga gudbin. Trump kaliya wuxuu qaaday, Biden kaliya wuxuu qaaday sharciga guud ee ah la dhihi karay Muslim ban oo ay ku jirtay Soomaaliya iyo lix wadan oo kale oo Muslimiin badan yihiin dalkiisu.
Waxaa sidoo kale jiray dad ka duwan kuwan oo iyagu qaab guur ama casuumaad ku bixi jiray ereerahooda soo daabuli jireen, kuwaas iyana waa la mid kuwa xayiran oo aan weli la fasixin. Inkastoo adduunka uu saameeyey cudurka COVID-19, howlo badanna hakad ku riday, ayaa haddana dadku ka cabanayaan sii joogitaanka wadamo ay sanado badan dulsaar ku ahaayeen.
Markaad la kulanto dadyowga halkan jooga sida Soomaalida, Afgaanka, Ciraaqiyiinta, wadada isugu jira qaxooti oo halkan dibadajinka UNHCR ka helay, iyo dadkoodii u dacwoonayaan sida waalidiintoodii, eheladoodii iyo qaraabadoodii, kuwaas waxaa jira sharciyo badan oo adag oo xilligii Trump soo saaray oo aanay dhaafi karayn, kuwaasaan weli meesha laga saarin. Marka caqabadahaasaa weli taagan.
Indoneesiya waxay ka mid tahay meelaha qaxootiyada lagu aruuriyo ee dalal badan oo Australia ay ka mid tahayna si sharci ah ay u soo daabulo jireen. Laakiin tan iyo intii cudurka COVID-19 uu yimid ayaa howlahaasi oo dhan hakad galay oo wadamo badan waxa ay xirteen xuduudahooda iyo u ogolaanayo keliya muwaadiniintooda dibadaha ku maqan sida dalkan Australia oo kale. Ibrahim Umar Baafe, wararka VOA, magaalada Melbourne, dalka Australia.
Markana dhageystayaal, waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii suugaanta. Aan soo qabto codkii Seynab Cige iyo heestii Ruux Dhab Ku Jaali.
Deni digistiyaal subaxnimo waa naga intaa waxaad la socodsinayay Cabdiqaadir Maxamed Mursal Samakaab iyo aniga Falastiin Axmed Iimaan intaan mar kale kulmi doono nabadgelyo.
VOA News via remote. I'm U.S. President Joe Biden says the U.S. has restored its presence on the world stage as he has used his first overseas trip to connect with the new generation of leaders from some of the world's most powerful countries and more closely unite allies around addressing the COVID-19 pandemic and China's trade and labor practices. Biden has wrapped up 3 days of what he calls an extraordinarily collaborative and productive meeting at the Group of Seven Summit of Wealthy Democracies. Biden says at a news conference in England that there was genuine enthusiasm for his engagement. He later visited the Queen Elizabeth II at Windsor Castle. Israel's parliament on Sunday narrowly approved a new coalition government ending the historic 12-year rule of Prime Minister Benjamin Netanyahu and sending the polarizing leader into the opposition. Naftali Bennett, a former ally of Netanyahu-turned-rival, became prime minister after the 60-59 vote, promising to try to heal a divided nation. Bennett will preside over a diverse and fragile coalition comprised of 8 parties with deep ideological differences. U.S. President Joe Biden arrived in Brussels on Sunday evening ahead of 2 days of summits with NATO and the European Union, part of his first foreign trip since taking an one aimed at reinvigorating transatlantic ties. Biden already attended the summit for G7 rich democracies in Britain, and it's followed by a summit on June 15th with top EU officials in the bloc's political hub. This is VOA News. Diplomats from outside the European Union have cautioned that negotiations with Iran to salvage a landmark nuclear deal still needs more time. The diplomats from Iran and Russia spoke Sunday as leaders of the Group of Seven wealthy nations reaffirmed a commitment to stop the Islamic Republic from building nuclear weapons. Iranian envoys held another round of negotiations with international delegations in Vienna a day after EU coordinators suggested that differences over the 2015 accord limiting Iran's nuclear activities had narrowed further, but the Iranian deputy foreign minister told Iranian state media he thought a deal was unlikely to emerge in the coming week. New COVID-19 cases in the United States are declining across most of the country, even in some states with vaccine-hesitant populations. But almost all states bucking that trend have lower than average vaccination rates, and experts warn the relief from the pandemic could be fleeting in regions where few people got inoculated. Case totals nationally have declined in a week from a 7-day average of nearly 21,000 on May 29th to about 14,000 on Saturday, according to data from Johns Hopkins University. For weeks, states and cities have been dropping virus restrictions and mask mandates, even indoors. Pope Francis demanded Sunday that humanitarian aid reach hungry people in the war-torn Tigray region of northern Ethiopia, where Ethiopian and Eritrean soldiers are blocking food deliveries and other assistance. Francis called for an immediate end to fighting in Tigray, the return of social harmony, and for all food aid and health care assistance to be guaranteed. Speaking at a Sunday noon blessing, Francis said that he was thinking of the people of Tigray who have been struck by a grave humanitarian crisis that exposed the poorest to famine. A Tokyo court is starting the trial of two Americans there in connection with the brash escape of former Nissan star executive Carlos Ghosn from Japan to Lebanon in late 2019. Michael Taylor, a former Green Beret, and his son Peter Taylor are suspected in the operation of helping Ghosn hide in a box for music equipment that was loaded onto a private jet that flew him to Lebanon via Turkey. They were arrested in Massachusetts in May last year and extradited in March on charges of helping a criminal. Ghosn led Nissan for 2 decades. He was arrested on November 2018 and skipped bail. Via remote, I'm Tommy McNeil, VOA News.
Africa. Welcome to Daybreak Africa from the Voice of America. I'm James Butte in Washington. Today is Monday, June 14, and here are some of the stories we are covering. Malawi's president recalls so-called bad apples Malawi diplomats.
The president also told the nation that before this incident happened, his administration had already identified what he referred to as bad apples within the foreign missions of Malawi, and that those had already been served with letters of recall.
Zimbabwe announces new lockdown measures amid fears of a new COVID-19 wave. Cameroon helps Central African Republic displaced persons, and a former Liberian Supreme Court Associate Justice says President Weah's government must comply with ECOWAS court judgment.
I have no choice in this matter but to work along with my lawyers to ensure that Weah government fully complies with the ruling of the court, which means basically that I be reinstated as Associate Justice.
And we'll examine Botswana's HIV infections during COVID-19 lockdown. Those stories plus Samson Omale's post are coming up on Daybreak Africa. Malawi's president, Lazarus Chakwera, has condemned what he calls the despicable behavior of a group of bad apples Malawian diplomats who were expelled from South Africa last week and given 72 hours to leave the country for abusing their diplomatic privileges. South Africa ejected the diplomats and their families after an investigation by the South African Revenue Services found a tax rip-off whereby the diplomats constantly bought alcohol at duty-free prices and sold it locally. Sean Campodeni, Director of Communications for President Chakwera, says the president told Malawian Sunday Night that he has already recalled the bad apples diplomats.
The president was giving the nation an update on the situation, and in his statement, he informed the nation that he had been in touch with his South African counterpart, His Excellency President Cyril Ramaphosa, and during that exchange, he condemned the conduct of his diplomats and also reiterated Malawi's commitment to the continued warm and cordial bilateral relations between the two countries. Additionally, the president also told the nation that before this incident happened, his administration had already identified many, many what he referred to as bad apples within the foreign missions of Malawi, and that those had already been served with letters of recall demanding that they return home. He also told the nation that Malawians who would be deployed to foreign missions to replace them had already been identified, and that confirmation hearings before parliament were already underway, and that he expected that once these new diplomats were sent to these foreign missions, they would redeem the reputation that has been stained by this crop of diplomats that have been recalled already.
Sean, according to the South African government, this scheme cost the South African government 100 million rand. Was there any indication that South Africa would like for Malawi to refund South Africa?
No, there has been no communication to that effect. In fact, the South African government has indicated that their action on this matter was to expel the diplomats and brand them as persona non grata, which the Malawi president fully agrees with and supports, as well as having them stripped of their diplomatic status in keeping with the statutes of the Vienna Convention on the same.
Is there a possibility your government can prosecute these former diplomats?
The Ministry of Foreign Affairs is reviewing all of those issues on a case-by-case basis, as the information and details on these individuals and their involvement in this scheme come to light.
Did South Africa indicate how long this scheme was going on?
South Africa indicated that they have been investigating this matter for a number of years, and so they have just concluded that investigation and were in a position to take this kind of action.
Thank you very much, Sean.
Thank you for having me on Daybreak.
Sean Campodeni is Director of Communications for Malawian President Lazarus Chakwera. He was speaking with us from the capital, Lilongwe. Zimbabwe has announced new preventive measures to guard against the spread of COVID-19 in what the government fears may be the beginning of a third wave. Reporter Kuza Navashe has details from Harare.
Announcing the reintroduction of the lockdown Saturday night on national television, Vice President Constantino Chiwenga said complacency had resulted in a recent spike in cases of the coronavirus responsible for the COVID-19 disease.
In addition, our vaccination against COVID-19 is going on very well. The country is, however, experiencing a surge in cases. The last 7 days have seen 596 new cases and 26 deaths as compared to the same period in May last year, where we had 132 new cases and 6 deaths.
Chiwenga, who doubles as Zimbabwe's health minister, said all gatherings except for funerals would be banned come Monday. Only 30 people would be allowed at funerals. He did not indicate when the new measures would be reviewed. Itairu Sike, head of non-profit community working group on health in Zimbabwe, commended the government for tightening the lockdown to avoid a pending third wave disaster.
Yes, this may look a bit draconian, but the measures are still necessary if we are to save lives. So it is important that the people of Zimbabwe should embrace these measures. It is also important for those Zimbabweans that are eligible to be vaccinated to come forward and willingly, you know, get vaccinated if the country is to move towards, you know, achieving the herd immunity of vaccinating at least 60% of the population, which translates to about 10 million Zimbabweans.
Zimbabwe's vaccination effort against the infection has recently been hit by shortages of the shots. But officials say the country still has stocks of the 1.7 million vaccines it has received from China, Russia, and India since February. Last week, Zimbabwe received 25,000 Sputnik doses from Russia. That was a few days after it rejected Johnson & Johnson vaccines from the African Union, financed by the African Export-Import Bank. Zimbabwe has 39,852 confirmed coronavirus infections and 1,632 deaths, according to the Johns Hopkins University, which tracks the global outbreak. Columbus Mavunga for VOA News, Harare.
A former Associate Justice of Liberia's Supreme Court says the independence of the country's judicial system is at its lowest ebb. Justice Kabina Janet says there is a gigantic filth in the judiciary, that there has to be a cleansing in order to rekindle public confidence in the system. He says the Liberian Supreme Court, as it is today, is an extension of both the executive and legislative branches of government. Associate Justice Janet was impeached in March 2019 for granting a writ of prohibition petition brought by petroleum dealers in Liberia to stop the government from collecting a U.S. 25-cent road tax. Last November, the Economic Community of West African States, ECOWAS Community Court of Justice, ordered the Liberian government to reinstate Justice Janet and pay him $200,000 as reparation for what the court called moral prejudice suffered in the violation of his rights. The Liberian government appealed, but the court again this month rejected the appeal. Justice Janet says he and his lawyers will not rest until President George Weah's government complies fully with the ECOWAS court rulings.
I have always taken the position that the government of Liberia has no discretion in this matter. I have been given the right to exercise an option whether to retire and get all the benefits appertaining thereto, or to be reinstated.
Would you like to retire, or would you like to be reinstated as a member of the Liberian Supreme Court?
This, for me, is a matter to do with complying, full compliance with the judgment of the court. I have no choice in this matter but to work along with my lawyers to ensure that we as government fully complies with the ruling of the court, which means basically that I be reinstated in my position as Associate Justice as directed by that court. Nothing less. The issue is not the money. This is about ensuring that a government must understand that there is a country called Liberia which is governed by laws, and those laws must be complied with. Not a damn will we take until these orders by the court, including reinstatement, are fully complied with.
Assuming, Justice Janet, that the Liberian Supreme Court does not respect the rulings of the ECOWAS Court, what's next for you? What are you going to do?
Well, in that instance, I'll be left with the unfortunate situation to seek further actions and remedies from the court, and that is returning to the ECOWAS Court and invoking whatever is available in terms of legal application to ensure that there are consequences for non-compliance with this judgment.
There was a judicial conference last week in Liberia, and it took place amid criticism of corruption in the Liberian judicial system. From your viewpoint, where are we in terms of the independence of the judiciary?
The independence of the judiciary is at its lowest ebb at this time in our country. There has to be a cleansing of the filth in the judiciary, in order for us to move forward, in order to rekindle public confidence in the system. The fact that at this just-ended conference, there was an indication that the retirement of justices be removed from this 70-year thing and was just totally rejected by the conference symbolizes, in my view, the ebb of low confidence in those who currently mind the system. There is a gigantic filth that needs to be cleansed in order for the people once again to say, yeah, we have a judiciary that we can go to for redress when we have difficult challenges. This is not what we have right now. Mr. Bode, the fact that judicial orders are issued at the highest level of the judiciary, the Supreme Court, and they are not respected, clearly demonstrate that what we have today that you call the Supreme Court is merely an extension of the executive department, of the legislative department. And therefore, you cannot have people having confidence in this kind of system. No.
Associate Justice Janet, thank you so much for taking time to talk with us. I appreciate very much.
Thank you, Mr. Bode.
Kabina Muhammad Jana is the former Associate Justice of Liberia's Supreme Court. He was speaking with us from Lagos, Nigeria. You're listening to Daybreak Africa on the Voice of America. I'm James Butte in Washington. Today is Monday, June 14th. Cameroon has offered huge consignments of food and mattresses to at least 3,000 displaced persons said to be in dire need on its eastern border with the Central African Republic. Most of the people displaced by post-election violence in the Central African Republic say they lost everything and that the violence still keeps them from returning home.
At least 700 displaced people from the Central African Republic turned out in Kenzo, an administrative unit on Cameroon's eastern border with the CAR, on Friday to receive assistance from the host country. One day earlier, Cameroon said it had sent a delegation led by Territorial Administration Minister Paul Atanganji to eastern Cameroon to help those displaced by the CAR crisis. Nji visited several border villages and administrative units, including Kenzu and Garoua Bulai. Nji says he distributed food and humanitarian assistance from the government of Cameroon. He says Cameroon decided to assist displaced persons after local government officials said the Central Africans were living in poverty.
Il a fallu mobiliser 27 camions.
He says the government of Cameroon mobilized 17 trucks to transport mattresses, blankets, buckets, and food to at least 3,400 displaced people. He says besides the gifts, President Paul Biya instructed him to tell the displaced persons to live in peace and respect Cameroon's laws. He says Cameroon wants to know when the displaced will want to voluntarily return to the CAR. The violence that sparked the exodus involves armed groups and has been ongoing since Austin Ashkanji Twadera was re-elected president in December. Much of the trouble is centered on border areas. It is suspected that fleeing rebels are among the displaced persons. Nji said Cameroon was delighted that the items will improve the living conditions of the displaced persons until they go home. Donatien Barka, the mayor of Kenzo, however, says host communities have been reporting clashes with the displaced Central Africans and that the area is no longer secure.
C'est un point de franchissement et les marchandises.
Barker says between 2017 and 2020, 32,000 people displaced by the fighting have sought refuge in Kenzo. He says the influx inundated the 28,000 inhabitants of Kenzo and that theft of food and cattle and conflicts over lodging and farmlands were reported daily. He says Cameroon reinforced its military in Kenzo in January when rebels protesting the CAR leadership came to Kenzo illegally. Barker said he did not have updated figures of the number of displaced people remaining in Kenzo because movement across the porous border is uncontrolled. He said when there is fighting in CAR, people cross over to Cameroon. He said his wish is for the displaced persons to return to their country. Marshal Betty Maras is the CAR ambassador to Cameroon. He says peace is gradually returning to CAR and civilians who fled fighting should agree to voluntarily return to their country. He spoke via the messaging app WhatsApp from CAR's capital Bangui. He says democratic institutions are gradually being put in place after the December 27th elections in which a majority of CAR civilians voted for Stan Ashkanji Twadera as their president. He says a majority of civilians who fled bloody conflicts between government troops and rebels in CAR have voluntarily returned and are living in peace in their towns and villages. Betty Maras said Cameroon and CAR are both struggling to maintain the collective peace because a crisis in either country affects them both. He said Cameroon and the CAR are trying to convince displaced persons to return and contribute to the development of their country. Violence among armed groups since 2013 has forced close to a million Central Africans to flee to neighboring Cameroon, Chad, the Democratic Republic of Congo, and Nigeria. Cameroon shares a 900-kilometer boundary with the CAR. Cameroon's Territorial Administration Minister says Cameroon is home to more than 300,000 displaced Central Africans. Moki Edwin Kinzeka for VOA News, Yaoundé, Cameroon.
Botswana authorities said HIV infections rose by 33% after the country went into a lockdown to fight the spread of COVID-19. The increase has been attributed to a decrease in condom use, with COVID-19 restrictions affecting distribution. Reporter Umkundise Dube has the details from Habaruni.
The Botswana Government Coordinating Body National AIDS and Health Promotions Agency, NAPA, says 8,860 new infections were recorded in 2020. NAPA Acting Coordinator Robert Seladu says the figure represents a 33% increase recorded particularly among the youth. Seladu told Parliament Thursday that limited condom distribution and use due to the COVID-19 could have contributed to the new infections.
We have managed to distribute over 27 million pieces of condoms, although the distribution has gone down, because in the previous years we've had 41 million pieces that were distributed in 2019 and then 44 million in 2018. So during the period when people were in lockdown, chances are activities were taking place unprotected.
During the first lockdown between March and May last year, Botswana reported a critical condom shortage. This was due to COVID-19 restrictions, with overseas suppliers failing to meet demand. Despite the spike in infection figures, Seladu says Botswana is making progress in reducing transmissions and HIV-related deaths. The latest NAPA statistics show 374,000 Botswana nationals, almost a quarter of the population, are HIV positive. Botswana records nearly 9,000 new HIV infections every year, with 5,000 reported deaths.
Both new infections and AIDS-related deaths are estimated to have reduced by 37% and 22% respectively since 2010. And this is commendable progress. And this is largely attributable to biomedical interventions that we have in place, the PMTCT, the ART program, and condom use, and to some extent, but very limited, behavioral change issues.
Despite the reduction in infections and mortality, Silato says the figures are still off the United Nations target, but Botswana has received praise for its HIV interventions, with 95% of the HIV-positive population on antiretroviral therapy, ART. For VOA, this is Mkondi Sidube in Haboroni, Botswana.
Daybreak Africa Sports, and here is Samson Omale in Abuja, Nigeria. A very good Monday morning to you, Samson.
Good Monday morning to you too, James. We begin the sports in Phoenix, Arizona, where Nigerian-born Israel Adesanya won by unanimous decision to remain undefeated in the UFC 263 mixed martial art in the middleweight division of the weekend. Israel Adesanya left no one in doubt in the rematch, pummeling Marvin Vittori with a flurry of kicks to the head and legs to defend his title. The Nigerian-born New Zealander won 50-45 on all three judges' scorecards in the third full capacity UFC event.
I wanted to punch him in the face more, but credit to him and his boxing coach, I'll say they improved their boxing a bit. So I think they thought that would be enough, but it wasn't enough. It wasn't enough.
Yeah.
I think there was my favorite bit of the fight actually so far was when he thought he had a rear naked choke, and he probably got excited like,
yes, this is it, my moment.
And then I wasn't even bothered. I wasn't threatened, and I turned it on him.
Since 2019, Israel Adesanya has been undefeated as a middleweight, losing only once in 22 fights to Poland's Jan Barkowicz. In athletics, with barely 6 weeks to the 2020 Summer Olympics, Team Uganda will be traveling to Japan in 6 batches, with the first batch of 53 athletes and officials expected to touch base in Japan on the 18th of this month. The last batch of Ugandan long-distance athletes and officials are expected to arrive in Zumisiano after the 20th of July. President of the Uganda Olympic Committee, Don Rokari, says officials to accompany the athletes were carefully selected following directives from the IOC Games Organizing Committee.
So group number one will hopefully leave on the 18th of June, and then they'll stagger 18th, 29th, 5th July, and then the others will come just before the game starts, before on the 20th of July, and then maybe another last group will come after, to say, the long distance runners. So we're expecting them to come in different batches, but overall, as I said, what is guiding us is the COVID situation and ensuring that they are safe.
And elsewhere in Rwanda, the Kenyan's cricket Lionesses at the weekend won a 4th Kibuka Memorial Women's T20 title in Kigali after a 7-wicket win over Namibia. Rwanda remained without a title but finished their campaign with a sweet double over Nigeria's green and yellow girls to take the 3rd place. The Kibuka tournament is one of the remembrance events of the 1994 Rwandan genocide. And finally, in football news, the final African Cup of Nations qualifier between Sierra Leone and Benin Republic will go ahead. The Court of Arbitration for Sport issued a final ruling on the match, confirming that the game should go ahead rather than be awarded as a win to Benin Republic. And that's it on Daybreak Africa Sports. I am Samson Omale in Abuja, Nigeria. It's back to you, James, in Washington.
Thank you, Samson. Have a good day. And that's it for this Monday, June 14th edition of Daybreak Africa. We thank you for starting your week with us. On behalf of the Daybreak Africa crew, producer Nicole Beckford, reporters Peter Clotin and Ricky Stryak, as well as sports editor Samson O'Malley, along with all our engineers, I'm James Butte in Washington saying, have a great week.